yankin supplier. Don't come
some fight.
Ili hapa kwa machisi boti, ili goma kwa wanangu wano ni supporti. Ili hapa kwa machisi boti, wanopenda miziki, wanopiga saluti.
Wawati
wa bongo,
kesa kidongo sijasikia.
Jibu wana baki no na kajini. Sio flow, sio do, sio show man. Sio for now, tume baki two man. Hey, we are two man. That's so fun. Ukiji mix na kupa ucholi. Lakini tia doa na kutia dole. Boy King toke ya Tandale. Na roundi hii kichupa kwa fole.
Wewe,
wanakuja kwa pupa miso fari. Kitakacho wakuta titi chari. Vic, vic, vina vikari. Mina wanangu tumetoka mbali. So sionge, waza wanangu so wanyonge.
Rasta kata una dread ndugu yangu.
Rasta imani, so kuwa na dread kichwani. Embo achia mdundo tondoke hapo.
Na uvee bibla.
Ya.
Wabongo.
Shemdo asela sijasikia.
Wabongo.
Babadula sijasikia.
Wabongo.
Mamu na fei makareti.
Wabongo.
Wea, tuimbe tena.
Supplier! 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 Supplier!